Madini classy.
Masi woke up on this one, yeah.
Handsome.
Leo inafanywa muzi hadharani. Eti kwa ajili yako staki mapenzi ya visirani.
Hata mimi baba nimekubali shina mimi. Na ukienda popote we na mimi.
I'm not a liar. Na penzi nitaliweka wazi wazi.
Na ukienda popote we na mimi. Ina maana baby nitakuwa mke wako wa ndoa.
Ni ukweli baby, nitakuwa mme wako wa ndoa.
Daddy unabonga fakti, sitapata kiss kwenye shati.
Mami umebonga fakti, mimi sitakwacha nikienda party.
Dawa, jua kwangu we dawa.
My medicine, you are my medicine.
Penzi limewaka.
Chukua kipepe unipepe.
Penzi limewaka.
Nipumbaze mwenzio.
Penzi limewaka.
Kama zawadi moyo wako nilete.
I hope utakea. Nikilia unibembeleze. Nikinuna nitongoze tena.
Chamtima, 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 chamoyo. Lazima nyongeze matunzo mamilo.
Nitakupa heshima pia mapenzi yenye raha.
Nitakutumikia kama mateta mapenzi yenye raha.
Dadi unabonga fakti, sitapata kiss kwenye shata.
Mami umebonga fakti, mimi sitakwacha nikienda party.
Dawa, jua kwangu we dawa.
My medicine, you are my medicine.
Dawa, jua kwangu we dawa.
My medicine, you are my medicine.
Penzi limewaka.
Chukua kipepe unipepe.
Penzi limewaka.
Nipumbaze mwenzio.
Penzi limewaka.
Kama zawadi moyo wako nilete. Mazawadi moyo wako nilete.